SBS Radio.
Personal superannuation oo caadiyan loo yaqaan super waa lacag la dhigto ama la kaydsado inta la shaqeynayo. Nidaamka superka Australia si ahaan wuxuu ula mid yahay nidaamyada kaydsiga hawlgabka ee Yurubta Galbeed. Hase yeeshee waxa uu uga duwan yahay waxa weeye in lacagahaas aan lagu kaydin sanduuq dawladeed ee la dhigo ku dhawaad 200 oo shirkado super ah.
It was actually a surprise for me during my life in Germany and
runtii waan la yaabay intii aan joogay Germany iyo Masar waan lahayn nidaam kaydka hawlgabka laakiin waa wax la ogaa in dawladdu ay gacanta ku hayso mana ahayn wax aanu anagu kala doorano ama ay tahay inaad macluumaad dheeraad ah ka sii ogaatid. Laura Wrights waxay madax ka tahay mid ka mid ah shirkadaha superka oo la yiraahdo NGA Super oo ah sanduuq ay leeyihiin macallimiinta iyo shaqaalaha bulshadu. Waxay sheegtay in nidaamka superka Australia inuu ku dhiirageliyo in shaqo bixiyayaashu shaqaalahooda ay u kaydiyaan lacag. Lacagtaas kaydka waa ka duwan yihiin lacagaha dadka da'da ee Australia laga qaato oo cayirtu ay bixiso.
When people retire, they will have money in a superannuation account which they can.
Marka dadku hawlgab noqdaan, waxay lacag ugu jirtaa akoontiga superka oo ama aad la wada bixi kartid ama asbuuc kasta ama labadii asbuucba mar lacagaha lagaaga soo goyn karo. Dadka se intooda badan waxaa la siiyaa lacagaha hawlgabka cayirta. Waxaa jira dariiqyo kale oo lacag loogu dhigan karo waqtiga hawlgabka. Laakiin superka uu faa'iidooyin gaara ayuu leeyahay.
There's obviously many ways you can save for retirement. You can put money in the bank, you could buy shares and property.
Tabcan waxaa jira dariiqyo badan oo lacag lagu dhigan karo. Matalan, lacag bankiga ayaa dhigan kartaa, saami ayaa shirkad ka gadan kartaa ama guri ama dhismo ayaad lacag gashan kartaa. Laakiin dawladdu waxay dhiirigelinaysaa in lacag lagu kaydsado superka sababtoo ah canshuur ayaa ugu badbaada dadka. Tan kale oo muhiimka ah waa in superku qasab ku yahay shaqo bixiyayaasha inay super ka bixiyaan shaqaalahooda haddii ay qaataan mushaar ka badan $450 bishiiba. Xilligan hadda la joogo, shaqo bixiyuhu waa inuu bixiyo 900% mushaarka qofku qaato oo lagu rido akoonti super. Sanadka 2021 waxaa la filayaa inay kororto oo gaarto 900% mushaarka qofka. Sanadka 2025 waxay gaari doontaa 210%. Laakiin ma aha oo keliya in shaqo bixiyuhu lacag superka uu ku rido ee qofka shaqaalaha laftigiisu lacag ayuu ku sii darsan karaa oo sii dhigan karaa. Lacag yar oo aad ku darsato superka intaad yar tahay ayaa wax weyn ku faa'iideyn kara markaad shaqada ka fariisato oo aad da' noqoto. Tusaale ahaan, haddii aad $3 iyo bar meel dhigato asbuuc kasta, taasoo ka yar qiimaha koob kafee ah oo aad bilowdo marka aad 20 jir tahay oo aad sii wado ilaa aad hawlgab noqoto, aan dhahno markaad gaarto 60 jir, $3 iyo barkaasu waxay noqonayaan oo gaarayaan lacag gaaraysa ku dhowaad $25,000. Lacagaha superka ee dadka laga aruuriyo inta la isku daro ayaa maalgelin lagu sameeyaa, maalgelintaas oo ay shirkadaha superku sameeyaan. Markaad hawlgab noqotana, lacagta aad ku kaydsatay superka waxaad u qaadan kartaa hal mar iyadoo dhan ama waxaad u qaadan kartaa sidii dakhli joogto ah oo labadii asbuucba mar wax lagaaga soo gooyo. Waxaa se jira shuruudo ay dawladdu ku xirtay da'da lagu qaadan karo lacagaha superka. Haddii aad dhalatay wixii ka horeeyay 1 July 1964, superka ma qaadan kartid ilaa aad 60 sano jir noqoto. Marka waa mid cad in superka loogu talagalay waqtiga dheer ama waqtiga qofku uu shaqada ka fariisto. Haddii marka aad doonayso inaad lacag u kaydsato waxyaalo kale, waa inaad si kale meel u dhigato ee superka aadan gelin. Shaqaalaha intooda badan iyagaa dooran kara shirkadda superka ee lacagtooda lala dhigayo. Laakiin shaqooyinka qaarkood waxay si gaara superka u geliyaan shirkado ay ku xiran yihiin. Haddii aad shaqada bedelatana, waxaa dhici karta in super kale uu qofku yeesho. In Supercargo hal akoon ku jiro waxaad ku badbaadin kartaa qarashaadka kala duwan ee shirkadahaasi ay qaataan. Haddii aad super kala duwan leedahay, waxaad ka ogaan kartaa xafiiska canshuuraha ee ATO-ga, sababtoo ah macluumaadkaas oo dhan way hayaan, markaasna waad isu keeni kartaa haddii dhowr super akoonti oo kala duwan aad leedahay. Qasab ma aha inaad muwaadin Australiana tahay si super aad ugu biirto. Shuruudda keliya waa inaad shaqayso oo ay ku soo gasho lacag ka badan $450 bishiiba. Dadka aan luqadda afka Ingiliishka aqoon waxaa jira caawimaad ay u fidiyaan hay'ado gaar ah, sida Laura ay noo sharaxayso.
The Australian Tax Office provides basic information that's both written and video.
Xafiiska canshuuruhu wuxuu bixiyaa macluumaad aasaasiya oo ah kuwa qoran iyo fiidiyo iyo luqado kala duwan ku baxa. Shirkadaha superka qaarkood waxay leeyihiin dad u shaqeeya oo ku hadla luqado kale oo iyagu ka soo jeeda dadka soo galootiga. Kadib markuu baaritaan internetka ku sameeyay, Cali wuxuu helay shirkad supera oo uu aaminsan yahay inay tahay kuwa ugu fiican shirkadaha superka lagu dhigto. Wuxuu sheegay in go'aanku uu ku doortay inaysan ahayn wax sahlan, uuna jeclaan lahaa inay jiraan macluumaad badan oo bannaanka yaal oo fududeynaya sidii loo dooran lahaa shirkadaha superka.
It will be even better if an independent committee looks.
Waxaa fiicnaan lahaa in guddi madax bannaan uu eego hawlaha shirkadaha superka 5 sano ama 10 sanaba mar, oo laysu barbardhigo liisna loo sameeyo sida ay u kala fiican yihiin. Ali ayaa sheegay inuu qarash ku dari doono superkiisa marka ugu horeysa oo uu qarash ahaan u awoodo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.